kusanyuka boka, kusanyuka boka, olujimu kamaru kude. Rona, abantu bana basanyufu, bana basanyufu, nembera yobude longose.
So.